ntombi ayishelwisha yakafa izelishi ngale ntombi ayishelwisha yakafa uthi ngekashade uzokhukeleka Uthingekashade uzokhukelekaya Uthingekashade uzokhukelekaya Zindlala umashudula Uzanda nuyenu Ayo zika baba Uthingekashade uzokhukelekaya Zindlala umashudula Yeah.